stroke a bouncy game.
JazzyMidunda.com.
She best on Mr. Bouncy.
Bodies are
black. DJ Lida on the beat.
Ume drop moyo in deep uvasaral. Kishau za figo maka bloody capital. Kama kupenda nge kwa ni chombo chaba. Nisina budi ni wape muktasai. Nikiripot kutoka hubazito. Ninime move nisha sao mateso. Usu kupita nipeku kama foto. Usu kurishwa nisha sao kichiko. Umbe wezo wakeri ni abnomo mzigo. Kasema pia mkajori mtoto wa kidigo. Ugweni ngetwa mahari gange kwa na wezo. Mweze no mependa kweri la pesa ndo mchongo. Najikuta sinjere. Oh in love, oh in love, oh in love. Mi mweze no sinjere. Oh in love, oh in love, oh in love.
Oh,
Adizo.
Niripoto kamina ye. Uwezi pajua wewe. Blifo sinya chanela ila tu Mungu mwenyewe.
Walipita wanoko wanyoko nyoko tamaa wakatukatisha. Yeni smartphone miki swaswa duya nigoloka. Hatukuwasikia mana masikio yetu yametoboka. Yana ingilia huku huku kitambo yamesha toka.
Anafoni penda mkimfata mtachandala. Unite cheese bezi mwege utemisa. Na njo yuta nikimnyi magandani ananuna. Kipele chake napenda mipike kimu.
Mwoneni uyo anami, anamizuka. Na anai, anaitaka.
Mwambieni miso yake na
atachapika.
Bezi wangu anawivu kinoma ya. Niliahidi nitapenda na kupenda wewe. Na kama kufa nomba basi nzikwe na wewe. Kidogo na choki pata nile na wewe. Uza heshima yangu baby usichezewe.
Roundi hii niko na raida misondo.
Ona na na na.
Wechite pete familia kuwa.
Buda 18 macho.
Special poko mziki na chorari. Chibe stomu Mr. Bunzi. Raida misondo. Nikiwa MST tena. Wanangu kaju the son of boss. Sleeping casti. Brainy whiz. Icon to Torrento. Dogo lesi street for funny. Mr. Chidori and Kire Jama. GD official.
Right. Right. On the mix.
JazzyMidunda.com.